Michezo yako kinasti nasti, bigi bigi, heavy heavy. Mama mimi napendaga ulivo shona kunongonongo. Ukidunga kete lafu ina mechini unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo chumbani oi nakufa unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu ni kuite asali. Siri gani hapo kwa mauno? Mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow. Hey baby, au labda unatumia anointing oil vibaya, cause unavorombosa kwa panja rombosa. Sijawahi ona toto uko heavy. Ni bebe bebe, nizame topeni, ni gware gware. Si mindi ya fundi wa kuchelewesha, wana slow motion. Na wazee wa boma walishasema niwe mama lao, basi mi ndo baba lao.